ogeysiis 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 waxa la ogeysiinayaa dhamaan dadkii loo diiwaan geliyay howlaha la xariira indha fiiqista iyo daaweynta indhaha in degmada Baadhir uu soo gaaray Dr. Maxamed Amin Umar oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurrada ku dhaca indhaha iyo daaweyntooduba adeegyada uu ku qaban doono dhaqtarka muddada uu ku sugan yahay magaalada Baarir ayaa waxaa ka mid ah koow baaritaan guud oo xagga indhaha labo cabirka biyaha indhaha saddex saxidda arag yarida afar daaweynta cudurrada ku dhaca indhaha haddaba shaqada waa ay socotaa wixii faahfaahintaasi dheeri ah kala xiriir telefoonada kale ah eber afar soddon iyo lix eber hal saddex sagaal iyo telefoon kale ee ah eber lix hal laba eber saddex eber toddoba toddoba labo mahadsanidiin ogeysiis 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 waxaa la ogeysiinayaa dhammaan dadkii loo diiwaangeliyey howlaha la xariira indha fiiqista iyo daaweynta indhaha in degmada Baadhir uu soo gaaray Dr. Maxamed Amin Umar oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurrada ku dhaca indhaha iyo daaweyntooduba adeegyada uu ku qaban doono dhaqtarka muddada uu ku sugan yahay magaalada Baarir ayaa waxaa ka mid ah koow baaritaan guud oo xagga indhaha labo cabirka biyaha indhaha saddex saxidda arag yarida afar daaweynta cudurrada ku dhaca indhaha haddaba shaqada waa ay socotaa wixii faahfaahintaasi dheeri ah kala xiriir telefoonada kale ah eber afar soddon iyo lix eber hal saddex sagaal iyo telefoon kale ee ah eber lix hal laba eber saddex eber toddoba toddoba labo mahadsanidiin